This beat produced by
Kendi Baby
Abamba.
Game on.
Exclusive
no, from Abitur.com. You said that you love me forever. Kale. You were just blue. When I'm with you, I'm a believer. In the pit of my pressure, that's why I didn't know I'm mistaken if I go every day.
Ya mama tezi di mono kusangwa neka. Kulangu fisha wino kwa vudo kuvepi. Mangalo ayo fofi tamba. Ndapo fenga na kushofu mbefi ramba. Na matezi fiofu mapofio kuramba. Pakenfwa epe podishe mabaka wamba. Vengi banje batinka kuleke. Jesus ina paipu adeti tuka kutete. Sine na kupera kakupoke. Kambe fio kubomba neka kakupepeke. Ti wantu kensele papa puliki noge. Pointing pako tuwa na finger songe. Even if it chinga shupa na ngushani. Even tunala yate kwa kabiolo shani.
Ndoresha umeso. Say that you love me forever. Senda umutima na sunga kale. You were just blue. When I'm with you I'm a believer. Inapite my pressure and your sins. I'ma kill somebody. Ukesho kupere na bokuri iwe, baby. That's why njini na iwe. Hello, wapanga mistake ni kufande na go everyday.
Shani PC nitu ya mpatata. Mchishu wa mpafia mpafia shiba kupanga. Kukuma mama kofi unga makisanga. Isari dandiri ya kufuwa afroka chinde. Kete na banandi paka winga kesu waka chinde. Time ukala mpafio mchishu kwenu. Nishitua pita palepo ya marina. Aza wa izoro walifuwa na mwandi. Ufi sane fia kuyo kufuwa abambi. Wika lengesha nga pange kwa masambi. Please wika lengesha nga pange kwa chitumbi. Ule mtu wandi sana sana. But please not if you're Kusama San. Ababa na batu pao sana. Wile kachi kengire mochi satan.
Ndoresha umeso. Say that you love me forever. Senda mutima na sunga kale. You were just blue. When I'm with you I'm a believer. Inapite my pressure and your sins. Just for you. I'ma kill somebody. Ukesho kupere na bokuri iwe, baby. That's why njili na iwe. Hello, wapanga mistake ni kukonde na go everyday.
KD.
Yes. DJ Tagot. Bashimuzo.
What is this? Game on exclusive.
KD.
Exclusive from ZambianTunes.com.